Ukushonakala ngangiyongena emanzini ngeze ngiwe muhle. Imfula ngiyoyeqiwe embili bemthathu ngifike uyeqathatha. Ukushonakala ngangiyongena emanzini ngeze ngiwe muhle. Imfula ngiyoyeqiwe embili bemthathu ngifike uyeqathatha. Imfula ngiyoyeqiwe embili bemthathu ngifike uyeqathatha. Angikhathali izolo ngifikile emfuleni wangakini ngizoweshela. Awuphumanga ukuzokha amanzi. Kunini wehlawenyuka emcabangweni yami. Kunini wehlawenyuka emcabangweni yami. Kunini wehlawenyuka emcabangweni yami. Kunini wehlawenyuka emcabangweni yami. Ngicabangile mhlawumbe ukuthi ukhathele.